biragaragara ko iyo mpaye ibyanjye Imana ibisigaye byose niyo ibyitaho. Ariko ubushake bwanjye iyo ntamuhaye Imana bwose bwose, biragaragara ko ntabashaka ko ariyo iyobora ubugingo bwanjye bwose.
Mwene data, ni ngombwa rwose ko ibitekerezo byawe no kwifuza kwawe bishyirwa mu buyobozi bw'Umwuka Wera. Igihe rero winginga kugira ngo wuzure Umwuka Wera, ntutegeka ngo agukoreshe ibyo ushaka akagukoresha. Igihe cyose ushaka ko ubushake bw'Imana ari bwo bukoreka, inginga Imana ngo ibyo ishaka ari byo bikubaho. Benshi ntibabatizwa mu Mwuka Wera kuko abafite ubwoba ko yabakoresha ibyo bo babona nk'ubusazi. Bivuze iki abantu baraguseka? Ibuka ko abantu basetse cyane Dawidi, abantu bagaseka Pawulo, ariko ntacyo byabatwaye. Ndetse barasetse, ndetse bishima hejuru ya Yesu. Ibuka rwose ko kubaho kwacu ariko kugira ngo duheshe icyubahiro Imana yacu, si ugushimisha abantu na gato. Ibuka neza ko tugomba guha Umwuka Wera ubwenge bwacu, umutima wacu, ubushake bwacu, ndetse n'imibiri yacu, tukemera yuko ayiyobora. Igihe Daniyeli yari yuzuye Umwuka Wera, yaguye hasi agaragara nk'upfuye, ariko asaba Imana ngo yongere imuzamure. Umwami Dawidi yuzuye imbaraga, yemera kuririmbira umwami no kumubyinira kugeza ubwo ataye imyenda imbere y'abantu. Ibuka na cya kimuga cyakijijwe na Petero na Yohana igihe bari bagiye gusenga bakagisengera Imana igakora igitangaza kigakira, cyarasimbutse cyane kubwo kwishima, gituma abantu bose babona ko igitangaza cyakoretse. Iyo Umwuka Wera amanutse ku bantu, bigaragara ku buryo bugiye butandukana. Ntacyo bitwaye ibyakugaragaraho byose, icyangombwa nuko hagaragara imbaraga z'Imana muri wowe. Reka twumve uko Yakobo yabivuze mu rwandiko rwa Yakobo igice cya gatatu, umurongo wa gatanu kugeza kwa munani.